turamo nateguriwe na Yesu igihugu cyiza cyane cyateguriwe abera bazaba baneshe shimishuko by'umwanzi bagiri ye muri yisi mbi imirugo bazaba baneshe shimishuko by'umwanzi bagiri ye muri yisi mbi imirugo. Tuzicarana na Yesu dusangirire ku meza amwe maza tugaburire tuzishima cyane twicaranye na Yesu atugaburire ku byo yaduhishiye shima cyane twicaranye na Yesu atugaburire ku byo yaduhishiye bazagera mu ijuru tuzaba tunezerewe turi kumwe na Yesu azahamagara izina rya buri wese atwereke Data twishime tunezerewe ya buri wese atwereke Data twishime tunezerwe Tuzavi mitzinzi ya maraso ya